Serious. Play this. Yeah. CoPlayJams.com.
Switch on the 1-2s. Ile Sam Stone Jinim. Never, never come about to be a big money pony much. He never was a team. CoPlay get to his finest young Siva. When you do it, I will do this. You get it? Ano mufyashita bula mukashimi Mulimweka mulela kayena ba mukashimi Ifyashitika kumubika mu mukashimi Waliweka bati wa mufaka mu mukashimi Gana mupaka manata shiri yako Mamupita nshileba shiri yako Ama fyanga ya iso kubiza mafoni Alaba shuri la mo bafyashi Bafyashi, bafyashi 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 Alaba shuri la mo bafyashi Fima bola muchikula mula panta Gana mupaka manechuma mula sansa Namari une mubari chinja Gana bapaka mawasipa muri jinja Alaba fyashi seba chuli la mo Emila ndunga shai seba chuli la mo Mubapela malesi sa chike ulisiva madola mupesi Kujobu wa bachuli la mo bafyashi Bosi walufyanya nishikutuka bafyashi Naba ikali la shfola no kufola kuma shoko kukusakula Halo mufyashi tabula mukashimi Mulimweka mulela kayena ba mukashimi Ifyashitika kumubika mu mukashimi Waliweka bati wa mufaka mu mukashimi Gana mupaka manata shiri yako Mamupita nshileba shiri yako Ama fyanga ya iso kubiza mafoni Halaba shuri la mo bafyashi Bafyashi, bafyashi Alaba shuri la mo bafyashi Bafyashi, bafyashi Alaba shuri la mo bafyashi
Kupole kitu ispani siyang sibo wano tush
Alaba shuri la mo bafyashi
Bafyashi Yeah, we do this, you get it.
Alaba shuri la mo bafyashi
Tomwene kwati ya mana mukula Nombale longo mwana mwabukula Mwalila baluda mwalina makula Tibafyashi valengele mwakula Nomba patu mfwana vanaka Bali balala na bonsaba kubaka Yali kabaka tuishinga bafyashi Solution kwati fe bafyashi Mwaleti la mayo mpapa na inenga kupapa Chakusanga wafilwa Weta tabadane wapapa Lula wale manavalu babafyo
Alimufyashi tabula mukashimi Mulimweka mulela kayena ba mukashimi Ifyashitika kumubika mu mukashimi Waliweka bati wa mufaka mu mukashimi Gana mupaka manata shiri yako Mamupita nshileba shiri yako Ama fyanga ya iso kubiza mafoni Alaba shuri la mo bafyashi
Bafyashi, bafyashi
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 Alaba shuri la mo bafyashi
Ela timu talala Deep Pasha Danger Boy True Boy Kinzi Nation
Chapman
Vinigali Mundumbo Ishiabu shubusa kwa tinimbo Ela nigachi Aba Fikari Ben Blazer Aba Talala Aba Navankot Young DC
The regular day dance I'm there Terrace Trading So I'm on T-Rex Shopping
CoPlayJams.com